ya jalalani mama. Hebu rudi ikuone mara ya mwisho.
What in the empire?
Kwa marafiki, jamii yote na familia, tuungane tuustiri mwili wa mama kwa amani.
Saki Brown on the beat.
This is a dedication to my mama. Like an attribute to my mama. I only just wanna say R.I.P. mama. R.I.P. mama. R.I.P. mama. Manuel na Samuel na koi wanalia. Wanamlilia mama. Ambe ametutoka turudi tena.
Fana Selemani, tuzidi kumwombea mama dua kwa Mungu. Sami, Lucky, Elia, Faye na Pendo, Bravel, Eva, Rachel na Anita, Asha, Fikiri, Baraka na Amani, J Jerida, tumuombe nyanya, Mungu ailaze roho yake pema peponi. Wa inna lillahi rajiun, amin. Rest is mama.